naag baa ku diiday move on hore u sii soco naagta ku xigta aad ama naagta labadaaba naagta xadaad arinta kale aad ka weymkaad u baahan tahay waxa waa markay imaato shukaansiga iyo naagaha la macaamilitaankooda oo dhan ama guur ha noqoto ama shukaansi ha noqoto caadi ama ha noqoto qofta inaad rabtid inaad baratid marka koobaad kadibna aad hadhow guursatid ama kaliya inaad deedgaraysid kaliya numbers game one markasta oo aad toban naagood haddaad la hadashid tobankaa naagood afar baa kaa aqbalaya ama afar baa ogolaanaya inaad shukaansatid